exclusive from GucciWarp.com.
Yeah. Hey, Omega.
International.
Danny Dump. Tim Stay. Let's get it. Kitokela from nothing to something. Above my jam, Omonga Kantin. Kitokela kushanti. Heartbreak me sweet for sweat. Kitokela from nothing to something. Above my jam, Omonga Kantin. Kitokela kushanti. Heartbreak me sweet for sweat. Ni matasha, olusini yenza ni matasha. Ni matasha, hii ni humble level ni tasha. Ni matasha, olo nilipe nyumba ni tasha. Yeah. Ni matasha, hii ni humble level ni tasha. Na yanga na kumbuyo, I smile. Kwe na chokela oku yenze heo. I pray for those who want me to fail. Ni matasha ndiaba filiko well. After short enzo kona pa venue. Kukacha chane tata ya continue. Meni moka leza yenze yatu. Wapatite atili za katiatu. Wonsebe muma faka po effort. Ni makwati like God bless them all. Ni kukosa kwa tifikiza pano. Wachikati ya nionga zikomo. Pusi mankala easy. Nenzo itana zuwa ngachosi. Menzo ya lipa makosi. Hapa phone yanga ina makosi. Kitokela from nothing to something. Apa wama diamo munga kantin. Kitokela kushanti. Heartbreak me sweet for sweat. Kitokela from nothing to something. Apa wama diamo munga kantin. Kitokela kushanti. Heartbreak me sweet for sweat. Ni matasha. Olusini yenza ni matasha. Ni matasha. Hii ni humble level ni tasha. Ni matasha. Olo nilipe nyumba ni tasha. Ni matasha, hii ni humble level ni tasha. Ninakona ponzala, no connect. Nishipa mantumba pariko wala. Tuana make a way, it's a time. Nishi muzimai ya kamba adwala. 2021, I hate you. Chinani baba mkwini kulaila. Your son is growing, day by day. Nenzeli underground, got to take bad life. Yende I ginger, I'm grateful. Nilipata hapa ni kwani sosonkela nyumba. Kashi lindila pachiumba. Linso kulikabumba. Isa kalelele poi ntumba. Linso kulikabumba. Isa kalelele poi ntumba. Kitokela from nothing to something. Apa wama diamo munga kantin. Kitokela kushanti. Heartbreak me sweet for sweat. Kitokela from nothing to something. Apa wama diamo munga kantin. Kitokela kushanti. Heartbreak me sweet for sweat. Ni matasha, olusini yenza ni matasha. Ni matasha, hii ni humble level ni tasha. Ni matasha, olo nilipe nyumba ni tasha. Ni matasha, hii ni humble level ni tasha. Yeah, Zero Fair South X Nation. James J.R. Street Mate. Dog Dad. Let's go. Let's go, let's get it.
Exclusive from GucciWarp.com.